sanga katebe tufa kubyebogera yadde timetable ndowooza kati olaba enkyabikole kujjukiza before late.
Kubukinze, tumorate donyiwa.